kutoka Black Dot.
Na iskichwa kila wakambo moto, maplesha ya kupanda na kushuka. Na iska narudi tena mto toto, majukumu yanazidi na umbuka. Na iska bisa na chizika na maisha, kila kuna pokucha nangaika, shida ni mali. Baby, baby, oh one day, oh one day, naogopa usije niacha one day, oh one day. Nipe mimi ubaki wewe, oh, unaumiza roho yangu kinuna, oh one day. Baby, baby, oh one day, oh one day, naogopa usije niacha one day, oh one day. Nipe mimi ubaki wewe, oh, unaumiza roho yangu kinula. Shida ni nini? Au amini muda mwingi mimbona na utumia kazini za chini chini. Asa huyo ni nani anayekulaga ikuhusu mimi? Mbona unanichezesha kama gwaride? Pesa sina mfukoni nataka nikaibe. Uvumilivu unanishinda sometime, sasa nafanya nini? Kusikilize na watoto nyumbani, watakula nini? Uvumilivu unanishinda, kutafuta kutanitoa. Unaniona nimepinda, unapinga kila kitu no. Baby, baby, oh one day, oh one day, naogopa usije niacha one day, oh one day. Nipe mimi ubaki wewe, oh, unaumiza roho yangu kinula, oh, baby, baby, one day, oh, one day, naogopa usije niacha one day, oh, one day. Nipe mimi ubaki wewe, oh, unaumiza roho yangu kinula.